Si me chica ni con wow wow. Ziki nice ni talala. Juk leo ni mashada.
Magic's anger on the beat.
Gari me Uwa Teacher me Uwa uwa Gari me Uwa uwa Teacher me
Tua choma nguai bro pitisha fuwa Pua pua bare za haga teri ukikato Fuwa tuwa kicheza pigwa nguati na mbogi Wa wa na ikata nikikata ngasha Catwalk ni kama umetoka joku bakwa What the fuck rasa ina teti haiwezi tuwa kwa Uliza harmonize jo mindomo tuwa 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 tuwa
Garime Tuwa 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 tuwa
Tuwa tuwa
Garime Tuwa tuwa
Yo yo, ni zero, Jackie kaire tunekega na bado kamero gama Karapenda yangu lolo jina kwa game simama Na ipiga tua tua hadi na iwacha na lama Na iwacha kaime lala nkirudi bado imesimama Kispendi kula mfupa shazo shakula nyama Ukikosa kumpe matua tua kijani na kama So matua tua jenge so vitu jengwa na mama Tua tua weka chumbari kwa yangu nyama Tua tua staki turungi ntaka kahawa Tua tua teza na kuchendo made chawa
Zimeshika niko wow wow Ziki nice ni talala Juu leo ni mashada Tua 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 Zimeshika niko wow wow Ziki nice ni talala Juu leo ni matua tua Tua tua
Ustake na maldo chikaka kwa kwa Nahuri ya matanya kama chante Akukuchande kabumu waga champe Si mafuriko so lazima ita scar squad Batman finna pull up with a squad squad Ratonga adina vunja kitanda Tua tua ishi ndo kutanga tanga Ato play games sa michezo kwa kiwanja Mnachua minapenda kujibamba Kujeni tukate maji na mapanga Niwasho vile kanja jozi na zungukanga Delita masha vile na zurururanga Nijabatana na gamba su gamba Kana tei adi lolo kaulamba Na kau kuja kwa anguka kame jipanga Kame beba kuku na kuku manga
Kama kuna kitu kina kufanya kukue Kitu kumoja na pasta Kisex Kama kuna kitu kina kufanya kukue Kitu kumoja na pasta Kisex Garime Tua tua Picha ni Tua tua Garime Tua tua Picha ni Tua tua
Cheki apa ndani ni mashada Junga maina uneza bleki bana Nange mesmama napanga vile ndudhi tapanda Karada na mbanga diferi neza kutuara Sarezo kuma zina kwa gabado za sara Mafote na fota na chama kikyo imeshonwa
Tua tua Zimeshika niko wow wow Ziki nice ni talala Juu leo ni mashada Tua 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 Zimeshika niko wow wow Ziki nice ni talala Juu leo ni matua tua 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 tua